amazina ganje ninyetubwirwa Glorious uri kurwo muri kakari yo kubanza badacyashobora kuza kwashongora n'icyo kutabasi y'abantu
yeah.